DJ Shadow,
the street soldier, the money maker,
yes, the beast production baby.
You don't know how to do it, honey. You don't know how to do it, honey. How's it you are with it? What did you are convinced? Did he life put up on social media to go crazy? You don't know how to do it, honey. You tell an honey, honey. Rose said she was pretty. Look at she was convicted. Did he like it? With up on social media, people pretty. Tina Pukerera is a sota young. Taku Pesera and Kera Teka Ivanka. At the team of Varama Boxer, if it came you. And I own a bang and that's it in a conye. At the quack, you think was in it for Kumba. At the TV paper and drama Mumatumba. A dog stick, unga peking e porumba oro unye chongara ese siti makukumbwa. Hati I don't get blacks pantubabi. Mushe rafki dena sanduka muabi. Osasina mauri pepo nangu shopu. Kanyimbo kako kafyote tokenze flopu. Open the shit door, my tena chamwa. Tiwane nga tifuti usasa. Kwa Facebook you so fly like a nigo. Sumani of ya nisi wandiwe kazo brigo. Itiana nani itiana yani. Itiana nani itiana yani. Mahusi chewa bwede. Mwete chewa kambere. Tiri life kwede. Kwa social media tiku kwede. Itiana nani itiana yani. Itiana nani itiana yani. Mahusi chewa bwede. Mwete chewa kambere. Tiri life kwede. Kwa social media tiku kwede.
Masali varipepo na sali. Jibresa ove I can be your body. Not your body na matolo shio yipa. Unaitaja ve I can be your keeper. Kuna kupa kukufika ringi. Watinda maole kukufara nini. Uzaleka kukulisa na tumasopo. Olo kubala tumabamba pa mafoto. I explained in a song so polite. Chuone kaiwa ufuna chachi fight. Kweze chiluma achiwe wana kushika. Mso happy chini mboka sichina kufika. Wadainga chusi semuli koti. Umeka monga ulina ya koti. Ulina njota ni kukwela takumana. Uziva koni keza mamisi ni za kutiana. Hey!
Itiana nani itiana yani. Itiana nani itiana yani. Mahusi chewa bwede. Mwete chewa kambere. Tiri life kwele. Kwa social media tiku kwele. Itiana nani itiana yani. Itiana nani itiana yani. Mahusi chewa bwede. Mwete chewa kambere. Tiri life kwele. Kwa social media tiku kwele. Vama piyama, osa si chosiapo. Ni ikso, ni kyeo, na chosiapo. Ati ni machiri nga chena vapa muamba. Don't fuck your way up, osa kente mura bamba. I saw you last time, ure kusi ya vonga. I'm sure kutawa na iwononga. Ine kapenda, na washi chape mangwa. Wabaka mtena ngoro koro ya kuruangwa. Shit,
vamo esho. Shirele potu role rwabandu kujo. Pati mwewe mwafi mwone vile kichitono mwe kwa wenu sayuku. Akaka mwana kakia kare getting akeshi na tika ivaka mwana kari neme ndubo tiki ninko kwa ya kumushi mwepo. Kamu shupa mwana mkisha riviendi iliashi te kare sangwa kare nyera kurukolo kwa nganja na mwepo. Kamu kana lero pa miti ya tena fara mapoksa ya pitengi. Itanani itanani mwe.
Mikael under one key.
Hit Beats production baby.
DJShowstead.com.